ngifuna ukuyiphila nawe. Kodwa ngifuna sibe happy, happy. Kodwa ngifuna sibe happy, happy, yeah, yeah. Kodwa ngifuna sibe happy. Pila nawe, kodwa ngifuna sibe happy.